Manyiti wendi vera na veyo kuwele ngabani numeriza okuyike byenseno manyeta wanya atinga nungi kujitekera ebisingo hungi teri chigana katino wenda vichisera change chichino chigwa unkulekere vyo ninjagala sematimba kuyambe yambe ngapita mulu imba kutende kensi irandu tade kurutambi wange alivero mkuzaru tere kenga na wevoli kulabalu kukwase olivero mgezoli vitekera cheva vikamba mvuru mivona kumanga chila vinga vya kuyamba kwe mwana wangi, kwe musai wangi, kwe musika wangi sagalo tawane, kwe mwana wangi, kwe musai wangi, kwe musika wangi sagalo wone wone Neseno jolaba Netolo veringa na muzika No kwebonga sirimu ebibi nkumu Kale nkumu nyone biru jopifuna Semu tawana mwana wange chendaba Abantu kuyamba biranga mwesigwa Kuvuli mutu no kufubango kukola na chochi yamba No taloza kufunanga tutawana Kufunanga chansi sebo soma nyo Ikala mutirimba wichitegira Kale no kusoma kuliva kugani Mama keza mazali gaga yamba Zishita usaso machitirite Na yewe mfirite langa wewo Ohanga mufumo kuboli chitu Toki sanga ndwa decho shabuliomu Noko giri shifuru mechiri kumoyo Noke yanga chikozo mwachudiringa Mwana wangi, kwe musai wangi Kwe musika wangi, sagaru tawani Kwe mwana wangi, kwe musai wangi Kwe musika wangi, sagaru wone wone Moyezo kumbuza kubana banga babiri webati Lwachi ono kwenda wanya kubanga dana Ya mukazi watu webibye sivizi unyo Zenda banga byangu kastari kumbirwa Na atera mutia yeshushi mumana Tiwali bakabuza adeno mukuza Chemu falasi na kuyenja gala mumpulize Gabutu mutike kuwa ikebio mumaka Gala mumpulize Gamutu motegefu haikebi omumaka Nijari fumbiriri balipa kuchitiwa Watine firata na yesi matimba Masacha watu uliruno kuranga Gebisi uvituka isisoka ninyoko Walumbe wa mtu ala usikale buswa Posine mwanyukuri na yari ekizibu ekibanga kikedde okumanga amasajja nokyemalira wekka oli omusajja ne munnannyoko omukwasa wadde mukulu wo naye ate omufuganga kumuyambako mu bizibu byonna gyali bafumbiddwa aleme kukyula nze gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala obonebone. Waliwo bye tulaba n'amaaso gaffe n'ebyo bye tufuna abiva mu mwoyo. Waliwo bye tulaba n'amaaso gaffe n'ebyo bye tufuna abiva mu mwoyo. Mwana wange erigani wegendereze ebirowoozo n'obulimba tebikwesittazanga kiseera kyerituuka n'oba simakoomu nonze ne nnyoko wetubadde ku nsi naye amaka agasinga munange tegateeka ebizibu biba nkumu ebikasundasunda ekisinga obukulu bye bigambo gambe biva buli ludda nga baagala obbasuula balirwana okusanyuka ngeri wammwe muyombo sibanga omutima tokubanga mukadde wange ate n'okuwasa osooka kusiganga kubanga mwana wange taabakyala bantawaanya n'okutuuka okukoma nga noonya kaateriira ng'endwadde nkutte nengumira ku nnyoko wooyo obanga mwesimwa mu bufumbo bwammwe tulaganga omukazi tyalina mujja wate kyevambigamba obulumi bwonna kubanga nkirabye bye bigenda okukuyamba gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala obonebone. Okunoonya ensimbi si kintu kyangu kubanga tomanya nekyolibeera oyinza okukola kwenofuma nnyo naye n'osasula ekyo ekitasaanye n'olabayo n'atakola nga yateredde sentanoganoga enaasoonoona olaba ng'akwebyo sebo ogumanga obukakko obwaffe buli musaayi buli buli awo nga totegedde ng'abadde omwavu vuga kabyata n'okukeera okufuna si kirungi nnyo ate ku eri ne zikuggwako obanga mulungi omuntu asaaga ataasibanga busungu bwa ku mwoyo n'okutya ng'abakulu abakusinga obuba wange ekitiibwa ekiba kyamu saako okusonyiwo yakusomesa nange kitaawe n'obwekubadde kyenva mbigamba mu bulumi bwonna kubanga nkirabye bijja kukuyamba gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala obonebone gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala obonebone gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawaane.